we zombie. Last Simba no more Simba than goat.
Everybody, hey, hey. Nigga platinum me way, aye. A pushing can thing keep in number. And don't you see them panu shine number. I shine number goose goose, aye. A pushing bare fresh solagala. A chigu pegele kotoza. A funny ninja seba nigga. A keep it time man solagala, aye. Seba nigga platinum me way, aye. A pushing can thing keep in number. And don't you see them panu shine number. I shine number goose goose, aye. A keep it bare fresh solagala. A chigu pegele kotoza.
Tunaila na tutoi muni, hey. Kwa utamu gani, sinta upata, hata kwa sabuni. Ji,
ukijitia viela, tunabichuna na tubakizi sumbi, hey. Mana umetaka, si unajifanya, kibosu nyangumbi.
Ebo, kama kena jipitisha toka shenya mba. Kateme kabisa saka na ushamba. Kana pita pita toka shenya mba. Kateme kabisa haka na ushamba. Kana hu, kana hu, kana hu,
kana ushamba.
Kana hu, kana hu, kana hu,
kana ushamba.
Kama kena jipitisha toka shenya mba. Kateme kabisa saka na ushamba. Kana pita pita toka shenya mba. Kateme kabisa haka na ushamba. Kana hu, kana hu, kana hu,
kana ushamba.
Kana hu, kana hu, kana hu,
kana ushamba.
Comic Slicer.